ngam buccakitingu warede warama le fuɗɗode lewru afrin ndu o kabaru ho radio ose fore en gonɗini ɗon kuma ndaw amadou thiam holliti wiide o daba latineke wembere himɓe o nokku fuu ɓuri sukaɓe l'école taƴoɓe maayo ngo saabi ngol kulol wadde o yamiri don sankoɓe mbara o daba
o ngabbu fuɗɗike hewtinde jamaren torrano ɗu saabi so waɗi imma daraji mi warima ɗu ɓuri ɗo hewtina jamaren torraji mi holliti laamu on torraji ɗi o ngabbu wawi hewtinde amen mi hitani hikka jama ko heewi gulitigene torraji waɗade seede jaadi heɓama hollituɓe wi kan en wonde liwa to ngo ngabbu bangge janɗan fatti cukalo janggo ko l'école yeeho yeehomi en jande so mi waraka noon jaati ɗum gasta
une catastrophe
kuma ndaw thiam holtiwide won ɗati ɗiɓe jokkita fon farde mabɓe warde o ngabbu
le demande
neɗɗo yamiraɗo wardal ngol ngabbu ana han tawrede talkal ɗum won permis ko yamirtemo o waɗa ɗi golleji no talkuru ana hokkire ko ñaaji jeɗɗi ga wala mene jaade hoore amen hokkata no talkuru fa direction national mawɗo to no talkuru han heɓede soni don sonke miliɗo warde o ngabbu ana mili heɓde no talkuru ono wawi wadde imma daraji o yettoto hoorejo mawɗo to o teto no talkuru soni o yettoi to directeur o toon kawni ɗum wawi wadde lugangoji anta yalla o neɗɗo yo don sonke na wala don sonke fandal makko hokkede o permis haalaɗo happe musakaji muɗum fou ana hani yode faw hono ujunga sappo e joyi
any po ça fait 75,000 francs
yimɓe gendidi beltiki e wargol o daba e wi mabɓe ko latine kono ɓe wembere
ni bafeɓe sohno ko kutuiɗi ɗangane
miwno hoorejo awotoɓe lengol maayo bafla bi mi weltiki hande sanne caggam wara ngo ngabbu saabi ngabbu o torde amen hikka sanne fe goto amen suusano warde bangge maayo ngo wiya awa toon mowɗa golle jogaji so o ngabbu toñe ɗum ɓeygina adama yonki muɗum ana ɓuuri yonki daba ko heewi miili noon o ngabbu warama ko ɓooyi ga wala gonga watte fou men yiyamono bangge maayo ngo en han du'aɗe yala caggam joni bati mati ngabbu fuɗɗo kasin ware ko ngabbu ngo natigen tile jaatude hoore amen saabi ɗum torde neɗɗo fou mo golle muɗum watte bangge maayo ngo no hakkille amna han jottade hannden caggan ware ko ngol ngabbu
e wi dunke ande bangal ha walu dabaji tawete le ndiyam kana majjude adama sambo sisogo andat e don sankoɓe darano ndenagu ɗi dabaji ɗon ko moƴƴin ha walu e awdiji garoji
hunde foof mi wawi hande don sankoɓe laamu bafulaɓe yoɓe tinnoɓe fiyat dabiriji ɓe heeɓa ɗi ngabbuji parɗi masimina jamare won nokku goto bangge maayo ko noddirte juula kamfela o nokku ngabbuji ana hewi toon sanne gañolmon hannden tona a lamde ke jaati yimɓe o nokku yalla hoto ngabbuɗi woni fe goto wawa hande ma nokku goto ɗo tawete bangge maayo ngo ga ɗo tawede fou ɗin toon liddiyanɗam
est ce qu'on en trouve au moins un je ne pense pas
adama sambo ɓeydi wiide kasen ɗi gabbi dande muɓen ana mawni dow renugol ha walu
ene hani tinnade fa hannden heeɓin ɗi ngabbuji pati waɗen ɗi ɗum saabu kañƴe ɗin jogui darorgal maggal nde kabarujo ha waluji e maayoji wonɗi nokku on misali maayo bafi bakkoyi kay e maayo sénégal ngo saabu sa ƴeewi ɗi tebbi ɗu ana jogui darorgal maggal le laddeji meɗen ɗi
en tant que tel
hoorejo ose fore en bafula be darti e jamare nde paboɓe yalla ɓe darano ndenagu dabaji miccintini wiide bafula be manda muɗum yettare ki hakkunde guiɗiragu ngabbu e ɓi adama koɓe mbiyata malisa jo ɗo kaduɗen yewtere parlonde l'environnement nde handen ko moussa be sidi be waɗni en ƴuwde bafula be